Again, Mambo, Sawa, Assalamualaikum. Asante
sana kwa kwenda. Leo ni dance civic program. Sidio? Ya,
kulankani lagu bogaadinayo barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir ayaa waxa soo qaban qaabiyay qowmiyadda ku sheedka iyo Soomaalida ku nool magaalada Mombasa waxana lagu bogaadinayay markaasii xilalka uu siiyay barasaabka Mombasa Soomaalida iyo ku sheedka ku nool magaalada Mombasa ujeedka uu weyn kulankan ayaa wuxuu ahaa maadicilin kadib markii uu barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa wasiir iyo weliba sidoo kale laba agaasimo waaxid uu ka siiyay ismaamul goboleedka Mombasa qowmiyadda Soomaalida iyo weliba sidoo kale ku sheedka Maxamed Ibrahim Apollo oo kamid hoganka Soomaalida ismaamul goboleedka Mombasa ayaa si gaar ah wuxuu uga maadiciliyay barasaabka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir
marka jagal culus ayuu governorka nasiiyay marka laazim inaan dhahanno governor ku yirno aan dhahanno waan mahadsan tahay awalan waxay tusinaysaa dadka magaalada degan inaan dadka la midnahay dadka magaalada degan martinahayn salaamis gooyshiin martimani number 2 walaalkeen abdirahmaan as a fresh waxa laga soo doortay old town soomaalinimo looma feerinin nin marti looma feerinin waa nin dhalinyaro shaqadiisa karaaye saasay walaalaheen suwaaxiliga ay maaragtay ayagana u doorteen marka maanta waxaan u jeclaan lahayn inaan ayaga naftigoodii walaalaheen old town naftigeeda inaan meesha ka muuqdaan laakiin farintaas waxaan u dhiibeynaa governorkan u dhiibeynaa maadaama uu MP ka ahay meeshan aan dhahno waa mahadsan tihiin oo dowladkeen Abdirahmaan aad noo soo xulasheen
kama kushayt community pia tunataka kupongeza sana na kuambia kwamba kama Pushed Community tutafanya kazi na wewe. Sisi ni state officers, tunatumikia Mombasa County nzima.
Bana governor, as you can see the hall today is full. And everybody who is seated here, bana governor, each one of us comes from the Kushite community.
Ya kwamba na Mohamed Osman sio mbili, tunashukuru sana na tunatarajia zaidi kama Kushite community. Tunasema kwamba shukrani pia awa MPs mana Machele Sabadi kwa kuzingatia kwamba nakumba nguvu wa kuchaguliwa hawa vijana wetu pia tunasema shukrani sana pia.
Kulankan oo sidoo kale goob joogayaal ay ka ahaayeen xilimaanka deegaanka Mvita Maxamed Suudi Machele xilibanka deegaanka Jomfu Badi Talib iyo wiil sidoo kale hoggaamiyaal kale oo ka socday ismaamul goboleedka Mombasa ayaa Carabka waxay ku adkeeyeen sida ay markaasii ugu faraxsan yihiin bulshada Soomaalida kulankan ay soo qaban qaabiyeen.
Wa assalamu alaykum wa aniga Ismaaciil oo maanta soo gaaray xaflada oo mahadcelinta Kushite Communities ka maratay halkaan laga qaaday Somali community oo isu imaaday marka aad baan u mahadinay governorka oo noo imaaday maanta noo booqday Mombasa Kushite community marka we appreciate very much oo nala siiyay jaga oo maaragtay wasiir ah laba iyo maaragtay jagayaal kale oo countiga marka waa xaflad oo mahadcelinta Somali community ay soo dhaweysay governor Sharif Nasir saasi oo maaragtay farxad badan ka dhacday maanta halkan
Soomaali ahaan aan u imaanay maanta waan ku faraxnay saas nafaska meesha nagu sii alxamdulillah Mombasa County nafas badan aan nagu sii alxamdulillah sida Kushite community
Maxamed Cabdi Boutan warbaahinta Star magaalada Mombasa.